Nino Muchala, Akawala. Nino Muchala, Akawala. Nino Muchala. Piapsi, Gatuka. One night and the alcohol with the way she know. Can't you love me, baby? The catching is up. Tali Talumuna, I take on the miracle. That the Kamanin in Ayo Muchala Waka. One night and the alcohol with the way she know. Can't you love me, baby? Catching this up, Taritalumuna, I take a miracle. That a cavalier in Iowa, Waka, Mirabian to Kako, Eo Tenta Kalida, Banku Yamada Muling and Jewulida, Biana to Miakirabu and Zin Korea, and yet I and Nechupo Mukago Joka, but it's a Kumu, no Miro Tekawera, Zilekawa, Kavala, and Kawala, Tanzani Robus in Akawato, Kenyo Kotola, Nagani Nobusaira, and picking up, and Kawusa was Zenani, Ai. Nenga uzondo nywati, ai. Nenga kwata nenga nyweza, ai. Netuzina, ai, ai, ai. Kwa wana istandi yako mbute weshio. Kandila bibiri, nenga chindisa. Tali talumuna ya teka ndemirako. Kateka manjini na yobu chale waka. Kwa wana istandi yako mbute weshio. Kandila bibiri, nenga chindisa. Tali talumuna ya teka ndemirako. Kateka manjini na yobu chale waka. Sole sole chipala twachifuluma tutwombi motoke ngombe wankulilira spidi yali nyinge rane zida okunywa kavuka gwevuke motoka wetu wangisa ekera kakube naba sijukira kujika wanga tebye kanyumya byona sijukira kuwikola kabutu zaliwona yeligere byena satiza netuka jendaka nakabuza wazenani neka buzono nyoati neka kwata neka nyweza netu zina ai ai ai. Kwa wana istandi yako mbute weshio. Kandila bibiri neka chingisa. Tali talumuna ya teka ndemirako. Kateka manjini na yobu chale waka. Kwa wana istandi yako mbute weshio. Kandila bibiri neka chingisa. Tali talumuna ya teka ndemirako. Kateka manjini na yobu chale waka. Nasera kaitela nolubu tolwa kula. Nakanya kugula mbeke na yete kamila. Kakomba kweli mamu lote kalu wakula. Nalipo ye waka mbize zansi simula. Kakali wange weka njumia weka mikeria. Obuzika webu tonya weka kekema. Mchala wango busungu webu musoya. Majo nanoba elanchega hiria. Nakabuza wazenani. Neka buzono nyoati. Neka kwata neka nyweza. Netu zina ai, ai, ai. Kwa wana istandi yako mbute weshio. Kandila bibiri neka chingisa. Tali talumuna ya teka ndemirako. Kateka manjini na yobu chale waka. Kwa wana istandi yako mbute weshio. Kandila bibiri neka chingisa. Tali talumuna ya teka ndemirako. Kateka manjini na yobu chale waka.